It's your boy Tricky Day. Asiku.
A main switch production.
Nimekwama kwa jam flani hapa rounda. Na kuna shore ananigoja mtako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kauna mbao ama umimbo love ya 30 na kupia basi kau. Tam tam flani flani kala ngezaro na semo tam tam. Flani flani kala ngezaro na semo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Utam tam flani flani kala ngezaro.
Nina utam fulani. Nani kwa nani, akifika kejani anaipatanga iko mezani kula half sahani, half chumbani, leo napata mapenzi pale kwa bath jamani. Ishika hapa mimi napoteza data. Tonight only one thing ndo ina matter. Sitaki hata kujua yoma marital status.
Fanye tu vitu zimetuleta hapa.
Napenda vile unanukia wendo na nivutia. Wasako limetikia nimekupa 100 kwa 100 kama loja timia. Ni kwa pa kukutia. Don't stress, get a beer with my hand on your gear. Scented candles, set mood kwanzo. Ziki kwa mbali juna sauti uneza handle baby. I'll make you take a seat and make you humble. Mchezo ya kitandani hatupendangi kugamble.
Nimekwama kwa jam flani hapa raunda. Na kuna shore ananigoja mtako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kona mbao ama umembo love ya 30 na kupia basi kau.
Tam tam flani flani kala nguzaro na semo tam tam. Flani flani kala nguzaro na semo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Tam tam flani flani kana mbisa.
Papa limefika, pateja zama mta. Toto mode mao, nachora sababi. Biboko litupiga, sina mramba. Akina kevona mkulia shamba. Finger, licking his finger, licking sweet finger. Licking chomina, uwa uwa. Demiako yuko tahani, mikwake maua. Janini kwa sahani, nijaba na tua. Ati soft cut skin na yangu waibaibra. Na yangu kuwa job shinda mode wa mati. Nanga inachafke nanga data. Nani long shinda.
Nimekwama
kwa jam flani hapa raunda. Na kuna shore ananigoja mtako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kona mbao ama umimbo love ya 30 na kupia basi kau.
Tam tam flani flani kala ngezaro na semo tam tam. Flani flani kala ngezaro na semo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Utam tam flani flani kala ngezaro.